just one decision. Massive. Osana mandenda ikusagadza. Chikapusa tose iti love waza. Chofunika mala witivane chimosi. Kozi mulimba vupajatu mumosi. Tisa tilendo ndome koza umoyo. Koza ndrambili aluza moyo. Kupanda kukugwila simai. Kugwila aliese ntendai. Koma titotaniza. Posamba manja pafupi pafupi ndi sopo zina sanitizer. Digango tati landondo mekozo sana mantendai kena tisaiza. Digango telo basi kumalawi kunontendai eya taimaliza. Malawi the woman of Africa kena kotungolaiza. Chita kugonjeza Umoti mulimba wino. Chita kugonjeza inondendai. Just stay safe, then stay home. COVID is little disease, ndipo mani kusagaza. But with the sanitizer, social distance ndiyo funi kama mane. Tiwone tese kutisi na yandikane. Kozi sikula bada kaya mulindi mane. Kaya ndwa chibale musa yandikane. Tendai ilipena palipose. Zilinga timlili ndau ya mose. Kaya ndi kuchaina kaya kujonze. Deno tika pusa iti patonse. Deno sana lowe mubanki ndi zole kaye. Zoma kala pati gulu ndaleka. Zoma yenda yenda maulendo opanda pake. Bale wanga nduku pemba taleka. Kutana na yonde koseka. Zori si za tanzo sateka. Zoma yenda yenda nde taleka. Zoti kuliko vidi si zi za veka. Chita kugonjeza Umote mulima wino. Chita kugonjeza inundendai. Just stay safe, then stay home. COVID is little disease, ndipo mani kusagaza. But with the sanitizer, Tikatsatila tizayimba nyimbo kuti tagonjeta. Tenda inka opya opya ijapano mani tapoketa. Mulungu wazayika watuntuzi. Tikango tatila zintuzo sezi. Kupembelo kalenga tito seti. Covido sayipata solo ntaji. Chita kugonjeta Umoti mulimba wino. Chita kugonjeta inundendai. Just stay safe, then stay home. COVID is little disease, ndipo mani kusagaza. But with the sanitizer, COVID the chepa.